studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heedi be onne jam hande talataare tati lewru avril hitande 2018 sappo jeddi yamde jabbori masiri ma chapande nay e joyi Ousmane Niali buldo kabaruji do Salim Jora to buggi jande to on kumpetete wid Amnesty International anandart e laamu Mali o wada horngo fa ande hebe bari waraabe gatta le luggere ko wadi doggo ko marta kumpo yontere jabbinde farde mabbe halde hala mudu human rights watch fuddi no di golleji wuteji horeju leydi di gatte no ga e jena lewru juli waroru ndu dum wonno ko laamu Mali o holliti wiide bale politique de kanye société civile ngala hen gikke lobbo nenno be darte e laamu o watta hen koyde himbe fu o wadire le needi o wadde du tawe himbe fu jabba ko wiya dun urdi ana urude sanne li Mali rewbe ana nawtoro dum sabi ana wela dum ben ka e dum nawtore heddeji goddi ko wana dum en gartan do hen les journal ngal yodi woni sembe kabaruji bismillah modon hedaade kabaruji di e fulfulde Les raisons mopti tiagal Human Rights Watch Amnesty International marti kumpa kabaru himbe warabe ura le luger water dum ko wadi dogo yontere jabbinende de walde humuninda hakkeji bibbe adama e anandarte e laamu Mali o darno fa horngo wadde fa wadube o war hor daddo sifonate e juude Umar Waygalu be dan en fam
Fedde Amnesty International le communiqué be kolliti wiide jamaare hewnde kanyum seedi ton hollitindi wiide beedo yimbeele fu njiyama le luggere wotere beedo yimbeele nanganoma le noga e joli lewru mars jabbi non du nokku no dirteedo dogo hollitam weddo arme Mali nangibe den nabibe nokku to wala fu andan do ciagal mudum seeda so teewuji beedo yimbeele njiita ton wattu jono deedo fedde hollitti wiide jamaare wonde le wuddu leedi ndan jogitti Allahji mawdi bange goto armaano wonde wadde bonandaaji bange goddo du yimbeele jo en kaborde kanyen ngatta bonan daaji fewde e yimbeele civil en gombe tombe wakkati furbe ciutaabe wattu yoga du bomboje irete ton be ngadi noddango fewde e laamo jewto yalono kondiali hani wadirde do hen yimbeele ngabbe di do bonandaaji nabe yeso sariya le yontere jabbe nonde fedde de noddirto wumen ruwaci woci hali kaado hala wota be bibe do yimbeele jeegom yimbeele gombe tombe funjihi arme Mali an nangabe ciagal mudun den wotnaabe gombe tombe fa yotto yimbeele hala nane be fu kolliti wi yonkiji mabbe karbaama arme ar wonde waddi di do war hore wakkati ne be jogi tiida laaji le saha leedi ndi kanele wuddu leedi ndi wakkati fu bonandaaji ngatte kambe du fewde mabbe
bandiji di anda hun goni neno chami hanken wattu 21 heures do d'accord de gendarmerie en wonde zambugu do e sigu anaware kilometre ngaji chapade nay e wi himbe ton hore gendarmerie en dum wonno adjudant chef Amara Sogoba warama le o bonanda d'accord de ndedu hubbama dum ko be kulliti wiide kasendu motoji didi kubbama mobel gotel du bonnama le on wattu goddo jom en kabode bari militaire goto on militaire ana wonno le dum wadi le ngendi tumbutundu larme Mali o salik hayfo ngada go do mudungo e wi mabbe larme Mali o yo larme jogido barkanta ko golle teddindo hakkeji himbe hore joggol lirde larme humuninde hokkude kabaruji mabbe de holliti wiide abadan larme o wasay barkanta ko le golleji di illati dalaji di puddi le hitande 2012 e wi dir pa larme o ana lanendi hokkude juude mudun sini horongoji ngatte sini tawi ana sikita tawere wadde o golle kede ko colonel jaran ko ne wi Ibrahim Harouna ko ne facitango mumin sendebu
mido mila kala homo fur wodi golleji makko no haniri ana hani tafo kolite metti ame do yibele maybe badde basiji hakkune janyeli yibele humani bedum anan kanino darade e dande mabbe kako wadi ko mettimi armi Mali ana hani yettede do tinnade mu jilati dalaji di fuddi le leydi Mali wala fur jillungol ko be ngadi idum wawi ewtede so talki maji hebama yimbele andinte do majju sariya wurngol tabente du kala homo fuddu
sakira fabe dro don famodo mbaaji yewridi kabaruji fuddo helloji amen facebook e twitter fando kondu ko ne hakillaaji modon no mbaay nodudu do numeroji di tawto e responder chapande jeddi joy chapande jeddi na sappego sappego chapande jeddi joy chapande jeddi na sappo e didi sappo e didi wuteji horeju leydi di gatte no ga e jena lewru juli waroru ndu gouvernement o wi wala hunde wala fuko way falade dum ka bale politique kanye e societe civile ana cikiti wadugol di wuteji le labal e be darta e laamu o acce himbe fu gatta hen koyde mubben di gaddire le deere di jabbinodu hedde himbe fu fedde oni nde holliti wiide dabreji ana gondi e bamede fa wuteji nanno fa biroji wote di ndene ka kede nabbe le nokkuje de ndena gu hollita wiide wala lemu de fu yalla ka kede nan keba yottede fa wuteji di kebe wadede Umar Waygalo e Mamadou Samaji wadde ko ɓeyda en famɓe
wattu joni yimɓele hewɓe baale société civil en ana cikkiti yalla wotteɗi ana gaɗa leleydi meɗen ndi le on ɗo wattu fo ministrement holliti wiide waran faabirade laamu o kabaru kaake no yimɓeɓe kani naɓirede le nokkule ɗe ɓe ƴewan du yalla noɓe kani faabirade yimɓele gomɓe le saaha leydi ndi no kani wotirade ɓe mbi nokkule gonɗe toon ɗe fuu ɓe garanɓe kayi ba ɗum le on ɗo wattu fo yoga e baale goɗɗe kasen du kolliti wiide ana cikkitino ɗiɗo wotteji gorri laamu o ka holliti wiide wotteji ɗi gaɗan fedde ndeɓnodirta appen wonde leleydi meɗen ndi wi feeso ɗiɗo wotteji ana gaɗeɓe ƴewto yalla hon laaɓal hani waɗirde dow hen keɗemo kanko noddirte Draman Diarra kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen
cette élection doit se tenir parce que
min jettiraga fe dawrude no ɗiɗo wotteji ɗi keɓata lawol saabi dabare wonde fof walana kabaru muɗum wattu joni o kay tade fi ana e huncagol hoore dabare wonde ndenno ko ɓuuri yafande min wakkati joni o yo landinde no fewiri wotteji joƴingol président o ndenno ɗum tan ha latade immadraji kabaru wotteji ɗi yalla jaabuji kantiɗi ɗi nagata hakkille mo fof nakaɓe ne mila wide jaati banggal muɗum yimɓele ko mani ko war muɗum kañe politique koɓeɓe kawri dow kala ko hani ƴewtede nder sériyaji kabaru wote ndenno ɗum tan kanɗen tinnade e muɗum yalla patti jambi iwra nokkuji goɗɗi ndenno hono mbimini andan wiide dabare landingol wotteji ɗi tan heddani en yalla kabaru démocratie meɗen e kañe leydi mali ndi nanjiri
oɗo réseau appen ɓe mbi ƴewtogol yuɓɓo inde yimɓele hanɓe wottade ko waɗno le noga e joyi lewru février fa jeegom lewru mars le leydi meɗen ndi jamare nde tanni dow hen koyɗe ɓe mbiyaɓe kaja wotteji ɗi laaɓa fedde ministrement de hollitiwde yimɓele muɗum sappo e joyon kañi en naɓa le saaha leydi ndi kañi le wuddu leydi ndi fa ɓe ƴewtoyono ɗiɗo golleji gorri micciteɗen witto kidal to rave kan wondi e jokkitede toon
urdi yo hunde ko urdete yimɓe mali hewɓe nawtorto ɗum rewɓe yo gaaɓe ko gattirta urdi yo fa nanga worɓe muɓen yalla ana keddo cuuɗi no pati ɗinenno so gatti urdi fuu ɓe kolli e wi maɓɓe ɗum haɗan worɓe ɓe yaltude yaasi hen ko ɓuuri hewde maɓɓe fuu urdi nawtorto ɗum koɓe kolliti wiide yalla nanga worɓe muɓen anni ko hawa berte heɓini en dow faccitago Mouhamadou Sama Seku
si ureteɗe ɗe no keewi mo fof dun e wattu muɗum ana e ureteɗe ɓe terɗe kasindini ana e majja ɗum mo suudu ma kadle hasindini e leewi oɗo jangguino mbiyeteɗo madame ñagandu ma darabo ureteɗe no hokka debbo fayda sanne hunde gurunde gila ɓooyi gila wattu mamminaɓe amen e saraɓe ɓeɗo nafaka muɗum dewroɓe no heewi sanne ana hani kala debbo naato e ley jama nawtoro ureteɗe nden o heɓan teddel ngal sara ley galle ma dun noono ka noon suudu ndu ureteɗe waɗa e muɗum no weeli fangede ndenno leewi makko rewɓeɓe kana fe yeɓade ureteɗe noon ɗumno kanko gollowo transit mbiyeteɗo madame Traoré Adam Diallo holliti e leewi makko nafakaji ureteɗe e ley galle no keewi sanne caggal ko ɗum urata nokkuji ɗi no fewiri ureteɗe ɗe no cawra ñawuji kewɗi ede mbawi ɗum latade sababu joom galle ɓeyda yidde joom suudu muɗum on hakkille goto ɗum woni ko jogui oɗo joom galle mbiyeteɗo Aboubacar Banizan o gon ini kala ko madame Traoré Adam Diallo holliti e leewi makko nawtorade ureteɗe e hunde moƴƴinde sanne ndennoɗo hani rewɓeɓe fuuf ura cuuɗi mum en saabi soni suudu no heddi urede ana tiiɗi kamɓe joon en galle ɓe jelta yari nokku goɗɗo ka ɗum fof e tawede anden wiide ana woodi e worɓe ɓe jiɗa fe kala ko woni ureteɗe noon ɗum ana woodi rewɓe ɓe jiɗa fe ureteɗe rewɓe jiɗuɓe ɗum ka ɓe tinnaki fe e kabar muɗum ɗum no woodi
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakiraɓe jandaro en kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi basi ana woodi hakkude remoɓe ha bo wonɓe ley cercle kajoli ko saabi mbino ɗum wona fuu wi kana ardo e wi yimɓe ton illa lewru décembre hitande 2017 walde nde bureauji ɗiɗi joggui wonɓe ley walde nde joddeki keñe yalla tiɗallaji mabɓe ɗi ana keɓene jogola bureau gonɗo e sari o laamu muɗum le hitande 2019 o hani timmude ɗum koɓe kolliti wiide walde remoɓe ha bo cercle o pelle capanɗe jetti e nayyi remoɓe ha bo goni ley muɗum kabo en songo kañe mairi ngaji jeɗɗi gonɗi ley cercle o gaɗi batu keñen dow lanidaggol janguinoɓe hanɓe ɓamede fa janguina ley nokkuji ɗenanɗole nokkuji ɗe janguinoɓe gala ɗe ko ɓuuri koɓe dewri dow muɗum janguɓe joguiɓe diplôme ngaji ɓe gala golle ɓe kañen cuɓete ley nokkuji ɗe fa ja janguina ɗum wonno koɓe dewri dow muɗum arande ndenno ko hoorejo ministre en yeyno gawowo ɗum o hollitino wiide janguinoɓe yiɗɓe janguininde cuɓe ley nokkuji ɗe fa janguina ley laamu ndenno ley sahangal ndenno laamu tiwiɗo yoɓan goto fuu e mabɓe ujunaji sappo sefa kawrital haro calɗi région ngaji sahal mali ɗi kawrital haro calɗi acce hakke région ngaji gonɗi ley sahal mali ɗi pawigal dow dartugol jaam e dewral timmi keñe motti le yontere ko ɓuuri sukaɓe jokkolɓe temere jeegon ƴuruɓe kidal tawdeni tumbutu gaw mofti kañe ɓe lycée sportif ben oumar siɗo bamako ɗo laatiɓe heƴaɓe menaka ndenno daɗodiri dow haroji kewɗi hono ballon basket kañe doddu marɓe hawrude e kawrital ngal fuu dokkama ngenaari ko ɓe anditiri anditirgal sakiraaɓe ɗo kadude ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana yeeso. Wassalamu.